46. Mm. Yeah, me die young. Mm. You get what I anze kunicheck. Rai can check, I can check. Because you know, this dude in his 30s, inafikiria haijui tulipata ikiwa na 1 mbele ya age yake. Hii raja tulipata ikiwa na 1.
Yeah.
1 ikageuka to 2 inajifanyisha tatu. 2 ikageuka to 3.
Haya.
Lakini tukipongajia 4 inaongelea 4.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Huko nasikia kuna wale original connoisseurs. So yeah, kuna raya zinajua kuitest. Kuna watu wako wanalipwa. Yani wameaminika gidare.
So UK unatuambia kuwa huko kwa Wajaluo ndio kuna changa somaiye.
Alafu unajua changa seti ni kitu. Juu inakuchoma as you take it. Mimi nishaichapa but I nilieka kwa mdomo but I didn't swallow it. Tulikuwa tume robo alikuwa ametuambia ni aje, I can't, niko na shughuli za family. Kuna walami nataka mpeleke round hiyo. Tulikuwa na era inaitwa chief. So there were journalists for DW hata we even
came Doshevela.
Yeah, Doshevela. Hata tulipitia hapo Ngara tukimaliza tukaku interview. Na kumko kwa pale nini hapo ukaenda hapo Fig Tree kulikuwa na Mix Center
ukapigwa
picha hapo I don't know kuna
as kumbuke you know me and my
so si tuko Key Beach tuna cover like Key Beach kuko aje tukapeleka you want to see a changade yes you go kulikuwa more fire kumbe sasa wale mahotelo wa salams walikuwa pale na wamecheki makame nje washani whisperia cause tulikuwa na msema nye alikuwa na tukatisha lap huko so alikuwa ni wale ma fast body yani sasa kumbe asikiza nange na click
yeah
iko
okay.
Like if they're going to cover this story lazima kila mtu acha pete ya kila uso hapo you guy jo
yeah
muligonga
kwa fikra ni jokes akasema mtoke hapa na equipment ama lazima mlipe do fulani. Mlami nikamwambia ni aje. So they are saying nini if you do not partake. It's going to smell fast.
Mlami alipartake.
Yeah. Kunywa changa tukaanza kusafisha koo you guy kabla tushike koo. Is chak. Na kumkanilichapa. So I had to stay with it because mimi nilikuwa najua like fuck. Okay, mimi chapate hii but This is illicit, you guy. People, why do you put your match up for this?
I put a gajon in jet fuel, you guy.
Yeah, you get the fake vomit. Hey, well, you got it. Hey, Mlami, I like it. You got like shit, man. Hey,
Mlami, you got it.
Mlami, you got it. Mlami, you got it.
But you know, you got it. You got it. You got it. You got it. You got it.
Yeah.
Hizo ziko, hizo zinauzwa zote kwa slum. Kwa slum kuna pombe zote hizi liquor traditional. Juchanga I think ni traditional ya Nyanza na Western.
Okay.
And then sasa kuna Busa, Busania.
Busa sasa ndio Western kabisa.
Busa sasa ndio Western kabisa. And then kuna Bezaratish.
Ratish squeeze ni legal, sindio?
Ratish niliona walienda kotini imekubaliwa.
Oh, okay.
Sasa hizi sasa unaweza uza. And then kuna hii ya Wakamba inaitwa Karobo. And then
Karofu. Karofu inakuongea kamba. Niko namba jitu kwa namba hivyo. Kwa nini unapiga makelele kama mtu amekunywa karofu?
Ah, si nile akujiaria.
Oh, nile funga twende.
Nile ukichapa. Ukichapa you guy. Unaanza ku drive. Na hizo raya bado ukunywa.
Oh yeah, na kungaira hiki tuambia.
Like funga.
Hata hiyo si funga.
Kabla uti.
Sinika soga.
Ni soga msaki. And then hii ya wa coast pia nishacha hapa. Hiyo mnazi.
Ya mnazi pia nishacha.
Hiyo effect kwa
hali. Iko poa lakini KI. KI na fura. Nilikuwa naambua na mkuzo mwenye kwa coast. Ambe usikunywe sana mnazi bana. Fresha makende ule.
Ambe usikunywe. Deki ama makende?
Makende, si deki. Oh,
kuzangi kwa deki ngufurahia kule. Wache ifu.
So, kuna ingine kweli.
Wache ifurahia.
Dani kama kuna ingine.
Kwa si story ya deki kufura sijika nisha wapate. Tunarudi kwa story ya dopo leni, but izira hazmi nipoteza rada jo. Zime nikumbusha jo. Kuna ile time jo nikiwa padom junior, you guy. Zide siku jo nikuwa na represent. Ile sasa, nimetoka tu kugundua kunyonga. Si ndio? So nimetoka kugundua kunyonga. Ika hii bado sijapelekwa kwa ile sekta ya kutahiri yuga. Bado niko na foreskin yuga. Kwa siku jioni nishaingia kwa bafu. Alafu niko naoga, naoga solo. Nikaangalia sabuni niko naoga. Wanasemanga juu sabuni ukupata ile feeling ya
yes, ya unyevu nyevu.
Yes, ya unyeti. Sasa shida ni
ulikuwa unaingia bafu kujichafua.
Yeah. Okay. Jukia unajua kwa natumia sabuni gani. Yeah. Sisi unajua kwa natumia sota juu. Kwa natumia sabuni toyo. Kuku. Sabuni toyo. Najua sabuni toyo you guys.
Ni kipande.
Yes. Sabuni ya kipande.
Ulikuwa unaitwa kuku. Ulikuwa na chiki. Jukia
unipatia sabuni ya kipande doggy styling. Shida ni eh? You guys, yeah. Wacha ni amke the next day. Yeah. Juni ka puff ada. Pura jowezi ya biya mtu. Ika wezi ya nase. Ha wezi ya nuseme. Deki yangu mefura.
Kurisha bongo.
Ika kalifura.
Kalifura jo higa. Ika
sabuni ya kipande higa.
Pakala jo, ukinyonga usinyonge na sabuni ya kipande. Kwa zio time you guy nikinyonga kunaga kitu mtu mia. You guy ni dry fry.
Nipeleka kipande tu.
Na kwa jopa mela kama kauka.
Nishaipeleka kipande tu but yeah.
Zia huko ulikosha tai.
Yeah.
Yeah.
Oh, shida ni kwa jo tai.
Yeah, ni kablu tai jo. Don't try that shit.
Yeah. Okay.
Yeah, try that shit. Oh. Don't try that.
Lakini haina effect mamanzi wakishawa nayo.
Guys, sana.
Don't you watch.
Oh, hey,
ndio jamaa demu.
Naweza kuwa.
Zima demu sio pia aingizaje sabuni kwa ndani. Sio shaga huko nje.
Why you guys? Si kwa slam mademu waga na hiyo sabuni.
Eh, yeah, lakini unajua pia uingizaje sabuni kwa ni playfield. Au shaga tu hapa labia jo. The labias. Eh. But sasa to go back to dojo, mna tupoteza rada. Okay. Me like an advice to my 20-year-old self is start earning money as soon as yesterday.
Yeah.
And with this I mean ataka ni do kidogo, anza kuzoea do mapema. Wengi wetu tulianza kuando tukiwa 24 years kuenda juu, and that's too late. Cause vile wanasemanga pesa ni shetani. Nacheki. Zoeana na shetani mapema. Yeah? Cause nakungaga hiyo time kuna u boy stataja ni nani but rise nasikizaga iko nini sitajua na bonga jua nani but kuna u boy ule sister yake excuse ni famous eh? Na sister yake anajulikana kwa kuhang out na tu leleza. Mada mwingine. Yu raya, by time tukua 21 kuna drive jo.
Oh,
kuna drive jo.
Yeah, yeah.
Kwa 21, sisi yu time tunashudu, una drive aje na ukua 21.
Okay.
So sisi tulianza ku earn at 24. Na kitu tunaweza sema ni saizi, try ku earn money mapema kabisa. As soon as unaweza. Anything unaweza do, hata kama ni doki dogo. Kuza another thing ili tumeka mkurealize jo, rapture. Ambia wa say time will fly.
Time manzee jo, time waga ina fly design moja wazimu. Juu unaona ukianza kupata do, kuna hiyo face.
Yeah.
Unajua kuna hiyo face?
Yeah.
Hakuna mwanaume anaweza iruka. Ile kuenjoy do yako you guy. Kama wewe ni mtu madem, wewe ni mtu madem. Kama wewe ni mtu tei, wewe ni mtu tei. Yeah. Azini hiyo face ya kwanza, si unakumbuka zile do za kwanza you guy, mshahara ya kwanza. Ni nizo, sema the first 2 years, hiyo mtu waga na invest sana. Because unataka kufanya zile vitu zote zenye ulikuwa natamani kama ni mashore kama wewe ni mtu starehe unajua kuna kama nilikuwa na raya yangu ilikuwa starehe yake ilikuwa ni kukomboa ndai hiyo time kulikuwa na ndai za kukomboa sio unaweza zikumbuka you guy
yeah no,
zile umekaa hapo na mimi nimekaa hapo kwa driver ako na brake kwa driver amekiwa brake and then umekomboa and then ile raya umekomboa kwake ndio kwa drive kwa driver. So hii rahe ilikuwa inapenda sana kukomboa nini. Ili westi kidu mob sana na hizo ndaye. Ilikuwa rahe ya Kisumu. Ilikuwa chukua ndaye baka Kisumu jo. Ilikuwa nana personal. So kila mtu anakugana stare yake. So hiyo miaka ya first, jaribu kusave. Kautaeza. Juni ngumu.
Yeah, yeah. Ukeza kusave. Jaribu kusave.
Na nini na first thing ya kusave ni don't try to please other people.
Mm.
Yeah.
With hard-earned money.
Mm.
Mm.
You know, I think because ukiwa 24, sai unajokuwa 24, like, unajua sisi ya kutukua na like this social media influence.
Mm.
You didn't know what other people are wasting money on. Mm. Sai unajua like, utajipata in places that you don't need to.
Mm. Yeah, yeah.
You know, utajipata umebuy things that you do not be at. In circles that you think wewe unaweza fit in. Kitu ya kwanza ni like this yenye inaumiza mavijana sana ni kutwai ku form like you've just gotten money and you want to belong to some certain clique. You know, just because you can afford this and this and this and this. So unajipata all your money ni kama unaenda
yeah,
try
yeah,
ku so like also inaweza kuwa pia ni identity whatever pia kuna identity crisis na nini, just know yourself.
Yeah, know yourself,
like,
know yourself.
Afadhali hata you waste money on yourself. You know, like ukienda like unajua kuwa mdogo, please hata pia enjoy mdo yako. You know, like
cuz hiyo story yako imenikumbusha kuna story kwa naonyesha Ian njia kuna academic fulani kababi kalikuwa kana hang out na hata tutuseme wasa wa soul generation sio. Hata inasemekana kuna date one of the soul generation dudes. So kama kwa akipost life yake, unajua watu waamua kupatia so much details about life yake. So alikuwa anateta vile saizi anashindwa, ana struggle na bills zake. Alafu akasema something very interesting. Akasema like, I don't have money for rent. You guys sikiza vile alisema. I don't have money for rent. So nowadays I move from Airbnb to Airbnb. I was like, what the fuck?
That's
okay, unajua Airbnb.
Ni expire.
So utasemaje una don unaenda kwa Airbnb?
Actually she can afford
Airbnb.
30k keja, 30k
cuz na pesa pata keja.
Yeah, the list unaweza get Airbnb ni you guys get after 2k keja 50k. Yeah.
So a very dingy place Airbnb ni 5k, si ndio? You need a dingy place. Ule dem vile tunamuona kusamejiweka kwa hiyo class, huni dem ana spend at least 10k every day kwa Airbnb. Usika mtu ambaye umesota, wewe toka hapa. Haujui mimi ni ya kusota. Wacheki. Na hiyo ni juu I think ana try kujikeep kwa hiyo class.
Yeah,
usiwezi kujikeep kwa class yoyote cause you guys wanasemaga kuinvest leo, hiyo kusave leo ni so that you can enjoy tomorrow, si ndio?
Yeah.
Kama vile tumekuwa tukibonga na Raya Mob hapa juu ya money market funds, eh?
Yeah.
So you guys can try kuangalia like tuseme msana do saizi you get ukiseti 10,000 shillings nini 10,000 okay wacha tuanze na 1 million Kenyan shillings saizi kwa money market na usema utaiguza for the next 10 years unajua itakuwa do ngapi? Itakuwa 3.6 million you guys.
So you've
2.6 from
you made thin air. 2.6
hiyo ni at 13% you guys
by year that
money market fund. Hii 13 ndio standard ya money markets mingi. Money markets moja ile niko na check hapa Kenya wana do at 16%. Ukiweka a million shillings at 16% utakuwa na 4.9 million shillings in whatever 10 years ukarefu till tufikirie you guys si tumejua na for close to 16 years
yeah, yeah. 20 you know it's almost 20
yeah no, probably 20 years
but do you know that in this time
2007 or 8 hour
hii time tulijuana tuko tunajua time itaenda fast hivyo kwa sababu assume time inasongaga si ndio
time
so that's one thing. Another thing Elisan is an advice Ryani especially kawe ni boy uko young na uko na hiyo meter cash usibai nayo ndai leo si ndio iweke kwa kitu kama hiyo alafu isahau. Kwanza isahau for 10 years. Hugo. Lakini kwa utakuwa ukiongeza kitu juu, itakuwa even more money. But ukisahau for 10 years, 10 years unachukua gari, kama ulikuwa unachukua gari ya mita saa hizi, in 10 years utachukua gari ya 5M. Hiyo ni gari. Itakuwa ni gari mzuri. Mzuri sana. Unajua itakuwa ti... Unaunderstand? Like vitu wasikuwagi expire vile wasofikiriaga. Like, mimi nilibai ndai yangu ilikuwa, ile kitambo kabisa, ilikuwa how much? Ilikuwa... 800,000 ndio size hiyo gari maybe ni double the price yes si four times the price magic so hizo ni vitu naweza sema like avoid kubai gari size jia Uber na Twitter Uber na kina Faras akina nini ziko mob zinaweza tumia and you still maintain your privacy. True. Just buy a car after you've done other investments. Gari unyonya jo
Mm. Gari jo.
Gari unyonya. Ira endo ulilande hardway.
Nililande hardway you guy. Gari inatakanga msemo nyame amaliza kila kitu. Yeah. Ume invest nini. Do yako inaingia vizuri.
Ulinunua so, ka wing road.
You guy ka wing road jo. Kalikuwa kana pepea kupepea.
Ulika nununa ile pesa ya Safaricom? Ulika
baya? Yeah, niyo do. Yeah, you guy.
Kalikuwa niyo.
Kalikuwa kako fiti, you guy. Kalikuwa kako fiti mba sana. But gari si investment poa.
Yeah.
Because hata ukibai leo, na useme unayuza kesho, bado uta lose do.
Una lose do.
Kama ningebai sayo wing road, leo niseme unayuza moro, ninge lose two do. So gari ni investment tu ya udu. And then inakukulanga do. Juu before kuje kujua mambo ya gari, wale watu wanakukulaga sana ni mechanics.
Yeah, guesswork azijuani.
Mi kuna Raheli nifanyia guesswork. Nilibaigi masensa, baka nikawambia bro jo, unatakaje na mimi.
Kumbira
haijielewi.
Haijielewi.
Ine nakutesi kitu nasema, pana ni hiyo sensa. Nakuwa bia hii gari. Kumbe alafu unajua mimi ile kitu ilikuwa mbaya kabisa na mimi ilikuwa ni face. Magari za manual ilikuwa zinaisha. Magari za automatic zinaka. So wale ma mechanic wengi walikuwa ni raya za manual jo. Raya zilikuwa zimezoea zinafungua gearbox yote. Lakini sasa zile ndai zilikuwa zimeanza kukaa mjota ndai yako zilikuwa automatic. Ilikuwa ni ndai tu ya kuweka. Kuna staff ingine ya kutest. So eventually ndo nilikuja kujua. Nilipata mechanic mpoa. Anaeka tu, inaenda kwa machine, and then anasema nini mbaya. But hizo raya zingine before, zote zilikuwa niza guess. Baka sahi bado niko na vitu za ndai kwa hao. Niko na sensor kaa ine.
Yes, kuna hiyo. Wachiketa hii raya na check.
Kuna beka liko mpoa. Kwa sababu hizi puse za gari.
Unajua
every time akikam nilikuwa najua tu puse za gari. Like
alafu
unajua gari ni pushes.
Unajua shida na kama iko nini? Ujakani inakuwa inajulikanaga kabisa. Ujakani inakuanga like sasa alifanya KCP. Yeah, alifanya KCP. Ilienda aje? Ilienda beba.
Iko muendea.
Kwa sasa vile nafikiria ni vizuri aende afanye course. Sikia vile nasa nilitangwa. Fanye course. Sasa kuna course mbili. Unajua if kusabraka kuna kamjaka fulani kale kala madharau. Kako like, you know if you are a class 8 dropout, there are not very many options. So akue driver, ama akue makanika.
Makanika.
Sasa huyu, huyu nafikiria naweza kuwa makanika. Huyu unajua ya hizi ya nesha gari vizuri, lakini makanika. So dude kama hiyo.
Yeah.
Hii dude duena kama inapatiwa an engineering masterpiece. Kusahau gari ni engineering. Unajua hivyo? Gari ni.
Yeah, ni.
This is an engineering masterpiece.
You got.
Yeah. So raya guesswork niko pale kutu, hey, buda jo ni bushes, buda jo ni nini, buda tumia do. So if you can avoid that, like letter to the 20-year-old self, avoid that.
Void
siku zetu, ilisaidia sana sehemu nyeti, siwezi kudanganya, juu ya gari nilipata nyeti mingi sana. Nikuwa natembea usiku, nikuwa na drive jo. Na ingi, kuna tajua ni mingi ya Islando jo. Kuna kitu nikuwa nendaga kuchukua Islando. Kunitua Uhuru Estate, kumbuka jo, kitu fulani ya Kimeru jo. Kuwa na bonge la kuma jo kuna kuna risk freedom kuna risk freedom jo niko tu hapo jo down in the ghetto and there but saizi kuna Uber jo kaizi kukaa mtu ya Uber hatuna kaa tu hapo na yeye kaa tu na yeye collect this is my portfolio so before even we engage this is my portfolio you can see the money market the what this is the money market paid for you kuna ambia like after we engage in sexual intercourse we can invest together lakini usi spend kwa gari gari ni investment ingine ile
Yeah. As in unajua ukiwa mayangu kuna kugana hiyo temptation but ka unaweza avoid
because una live in the time of Uber jo kuna time tu mimi na rapture swing yaka kwa gari usha notice ile dosu tumia mostly after tufanye ile midweek show dosu tumia yaka kwa taxi na do ya matri unajua kati vitu gandogo sana
ni kidogo sana
sana tukishikana tukichukua taxi tuende pale unaangalia geo do na matri jo unapata tofauti ni ndogo
ndogo kabisa
so tumia easy ma whatever whatever in the meantime then invest alafu hizo vitu zao ume invest comes kununulia gari alafu kununulia gari zina kununulia kitu yani gari ya kifahari
na kipya sako small you know sikwe tu unataka tu kusonga na yenye nasema na anana na yenye inaguruma
alafu lunch ya do alafu like
make kitu kama rent friend,
yes vitu kama rent try to spend as little as possible alafu acha hii mambo ya kuangalia jo twitter itafanya ufikirie people are doing well watu wanadu vibaya jo kuna demo aliandika jo article anasema vile raya ilimu invite majuu aiko inaishi soft life majuu lakini kabla akuje juu kamwambia juu beba umeena beba ugali ya unga beba sijui nini beba nini si kazi beba juu sijui kwa naenda country gani sijui kani Ujerumani vila nai describe na kwa Ujerumani kia mebeba juu umeena amepanda nayo Lufthansa juu asha afika ile area shuga era ya iko Germany inapitia tag rock
alikuwa mingoja umeena serious
ati walibishia umeena shuga walikuwa na Yomen no. Ala sasa dem ametoka Kenya, ameambia wasije wanaenda majuu. Sasa akiwa pale juu anachapa mapicha akiwa Berlin. Kumbe ile tagro kana pitia.
Ni Yomen tu inajua.
Yeah, ati raya. Rai kwa majuu ilimpeleka ga lunch. Lunch jo. Waka spend 30 euros. Hoje lunch ya 30 euros ni lunch ingine ya kiraya jo you can. Yeah. Kuzidishi majuu ni expect. 30 euros ni kitu kama 5k ya Kenya. Sema juu, kuna time juu ameambia ira, hey, si tuende lunch kai lengine. Iko, you need to spend 5K, but I don't need to spend. But Udema nasema, ungemuona on Instagram and what? Ungesema Udema naishi the soft life, juu. So, usifanye Twitter na ninizi kudanganya. Watu wanakapitia.
Yeah. Social media squeeze ni za...
Yeah, unajua inafa uka.
Za kutrani kushow tu nini, how happy you are. Kwa za kuna msi ataenda pale aseme, ati, oh, ati... I've been going through this. Everyone is happy on social media.
Ilikuwa too real. Ile time yenye si tulikuwa.
Unaona
hiyo time Obama alitumiaga Facebook kwa president. Hiyo ndio time wasio walikuwa naeka feelings zao za ukweli. Juu kama mimi hata nikiwa gidhara nilikuwa nakachapa nasema ni aje. Raya ziko, hiyo base naijua. Siku hizi hakunaga fake hivyo. Hakunaga real hivyo. You guy mpaka raya kutoka, raya mob sana. Ukienda Instagram utapata kila mtu. Hii ni third world country. Na uoni Key Beach. Unajua Kibera iko wapi? Mbona mnaficha kwenye?
The only dude utapata imekuwa Kibera ni raya nitoko Ondivo.
Ondivo
peke yake ndio kwa Kibera. Ni huo boy tu peke yake. Yeah, of course, yeye ni journalist. But everyone else is living a soft life.
Living a soft life because baka raya mimi najua. Raya mimi najua ni za Islando. Nikienda Instagram yake namwambia, hey, mzee.
Unaishi vizuri.
Nenda ya umojo. Baka imepigwa picha huko ile hoteli yenye nini jirafi inaingizaga. Kichwa inaingizaga kichwa ndio naambia usiguze kijiko ndio naitoa kichwa you guy unaendelea kuzo.
Hiyo hiyo anaona maselebo
nini? Maselebo ya umo.
International. Mimi sijache hata nini maselebo.
Mimi nakwambia ni raya ya umo bado tukienda Instagram yake mpaka nilimwambia unalipaga. Akaniambia zii. Mzee niko na cameraman photoshoot. Aliniambia hivyo. Aliniambia niko na cameraman wagana tutafuta hizo ma area ndio na mtu. Nikombe na simsi atafikiria umekafunga mbaya waka ma helicopter uko nazo hapa. Bani rai nakapitia juu iko humo bado.
So chiki like watu wanakapitia hapa nje and people are in it. So hiyo nasema gani ile like investment ni tongo ni delayed gratification, si ndio? Kabla saizi tumesema like msearch kwedo yake aseti kwa money market ndio alafu amwe haiguzi every year na compound like after a few years itakuwa do mzuri na the easiest way kucheck historia compounding inaweza sema hata kuna hii nini ya Safaricom unajua Safaricom kuna nyingine inaitwa Mali unajua Mali Mali ni money market unaweza access through phone yako
okay.
Wanapatia na around 13% chukua hata 10k uweke kwa Mali alafu amwe 10k siguzi for a whole year si ndio uone pale itakuwa imefika. Hiyo itakuonyesha what if 10k ingekuwa 100k. Alafu itakuonyesha what if 100k ingekuwa mita, si ndio? And let's start from that. Avoid ndai. Mi ira inaitwa rapture ilikapitia more than mimi. Cuz mimi at least nilienjoy ndai yangu. You guy wewe just you need to change gear box.
You guy kwanza nilichukua ndai imeharibika. hapo ndo mali nilijitupaga. Nilibai kutoka kwa raya. Na hiyo raya ilikuwa na sikuwa na jua stories ndani. Unaelewa tu. Wajua ndani ya kwanza mtu ajuagi vitu mob kuhusu ndaye. So hata kama nilipiga road test, sikuwa najua ilikuwa na kasoro kule ilikuwa imetoka. So you guy ilinisumbua jo kabla nijue. Hiyo raya nilipata nayo ndo nakwambia ni raya ilinisaidia. After nimekuliwa doma sensa serious. Raya za guesswork. Nikapata na raya iko na garage. And then hiyo garage yake ni digital. Akona, akona machines za kutest. Nyinyi mnakaa tu kwa lapi. Akona lapi. Nakwambia ni hapa unachiki baka imeweka red red. Hiyo ndo raya iliniokolea you guys. Nilikuwa nimekukuliwa kukuliwa.
Yeah. So that's another thing, like kaunaweza avoid gari, avoid gari. Alafu necessarily si lazima ununue nyumba. Hiyo pia kuna another aspect of it, cuz unajua tukiambia watu wasahau gari, kila mtu ata assume ununua nyumba. Cuz history ya nyumba ni yes, kaunaweza inunua sawa, lakini let's say saizi jo you guy umepata 20 million. Kama hii 20 million unataka kuichukua uweke kwa hao, si ndio? Hii hao tuseme rent unapata 60k, si ndio? How many years is it going to take you before hii 20 million irudishe 20 million? Na usisahau hao itabidi lazima ukiripea vitu. Itakuchukua miaka mingi sana. Juu kama ni 60k times 12, that's 720, si ndio? 720k. 720k times 30, that's 30 years. Itakuwa unarudisha 20 nini, si ndio? Sasa hiyo tukigo back to the shit kunaambia ya money market. Money market, let's tuone like tumesema 2 million, si ndio? 2 million, acha tuone in 5 years itakuwa do ngapi? 2 million 5 years. Acha tucheki. So tuweke 13% cuz ni ndogo, si ndio? 5 years 2 million, in 5 years time 20 million yako itakuwa tayari imefika 38 million. Acheki. Kumefika 38 million in 10 years.
Simu waka nitengeze 5 million.
Unachiki, so
tusetitu hapo kwa money market teke you guys.
So unachiki, hizi vitu tunakamkula njua vitu mamparo zetu wako wanajua
hizi vitu. By the time tuna celebrate our next 10 years, you know, might be.
Yeah.
Tunaweza sema like, we put this, tulieka hii doa hapa.
I think hata nini, kuna fikiria juu si watatu, shikana juu tuweke ka doa hapa.
Yeah,
tunaweza sema like, you guys, ndio?
After 10 years. Tukirusha
tu ka kitu hapo.
Kakurusha tu hapo, you guy.
Alafu nafika time tuna. Yeah, alafu naweza anzisha, wata mkita kama ni market ya TV juu tuanzisha. 4 years. Nakarusha ka juu.
Here we go.
Zizi, nasema. Nasema tu, 4 years. 4 years.
Hapa tachungulia pale, alafu tuseme.
4 years, 4 years, you guy. 4 years.
Then unajua, kitu moja, you guy.
4 years
again. Sisi.
Kitole cha kwani hiyo. Rafiki yako anasema?
Nilikuwa nasema sana sana tuseme mtu kama mimi na mahali penye nimetoka, which is Iceland. Investment ya hao ni kitu ilikuwa imeheshimika design moja si ya kawaida. But vile nimekuja kugrow, nimekuja kuona ni investment ya udu sana. Because wale wasee wote maparo zao wali invest kwa hao. Unajua je kutoka Madhare you guys. Lakini kama prison. Keje iko kwa slum.
It's an arrested development.
Amwezi mkaiacha, unaona? Amwezi mkaisare na ni keje ya nguvu na iko kwa slum. Alafu aingizi dom nzuri sababu hizo keja zote zilitengenezwa around hiyo time nikiwa around from teenage to 22. Zilikuwa ni masingo. Ni single rooms. Na single rooms haya zina do. Saya zina do because my one bedroom sana jendo zinashika. Two bedroom. As in watu wa shazo ya hata. Hata raya iko single, iko kwa bed sita. Haitaki single room ile. Sunakumbuka zile zilikuwa za kiraya. Zile za kutoka inje. Choo mnaenda place flani. Unaingia alafu unarudi. So hizo house haya zina market. Zina market. So unapata bei yake iko tu kake jaza slums.
Ma 1700 ma.
And then sasa wewe umesoma ndio umeenda kampo lakini unaogopa kuacha investment hapo. So umekwama nayo hapo.
Cause mimi nataka kujua hizi keja za kuna keja niko na stay. Kile keja niko na stay pale Langata. It was a 3-bedroom house, is a NHC. I'm sure the list on the get you how ni kitu kama 15 million. Hiyo keja unajua rent yangu ilikuwa donga ngapi? 33k. itachukua umsei miaka ngapi kurecover
33
kurecover inini so watu wanaisema nini ati hao pia in the meantime itakuwa ki appreciate sawa vitu zinaharibika ndani najua si ati hao iko
juu ukitoka tuseme msee kupatia deposit unajipata ngometumia hiyo yote ndio na raya mobu toka zinakwambia ni aje mimi nakalia deposit so msee mwingine mwenye ataingia the first nini utatumia ni ku kutengeneza hiyo keja tena because usicheze na vitu ka paint na CG what whatever
tiles
so after a month ni utangoja saa rent yake ya kwanza nini alafu unapata mwingine anatoka it's not sticky to kama ni if you're doing it for watoi ni ile una haraka you know you can have ile fuck you money unaweza sema like by the time we graduate this what they would get that makes sense
yes
if it's a long but kama ni yako yako
utakapitia
nakapitia
ni kama kuomba
na mabuda wengi wali investigi kwa makeja that's why hata mama land zilianza ku appreciate design moja wazimu kila mtu alikuwa na kila mtu Kenya mwenye alikuwa na dola alikuwa na invest kwa nyumba ya kukomboa
na you guys saizi ujue zile areas has just attract wa Somali kuuza land ni hard. Lazima kwa metract wa Somali number 1 na number 2 ma Chinese. Kwa sababu ndio anabuy vitu ovyo ovyo, si ndio? Otherwise utakuwa na land hapo tu me whatever merevo. Hakuna mtu anakukataza ku buy land. Yes, buy. But usibuy tu kijidanganya ati kuiuza itakuwa rahisi. Especially ku buy inflated kabisa. Kaka hey, buda jo kuna njia inakaa mkupitia hapa. Unaeka tu do yako. Unaweza kama mshangaa. Hiyo
jina pita na shamba yako.
But still. Alafu upate. At the end of the day of course your land ni better than gari. Gari ni gari one of the worst investments. Lakini kani nyeti utapata.
Nyeti na itapatikana. Nyeti unajua.
Na gari na nyeti
ukipiga tu you guy kwanza umefungwa hiki oh you guy. Unajifanyisha tu odemu taki story zake hapana madam mimi ni mtu niko busy. You guy na unaida. Wana ira ira cheka hiyo.
Kwani
kwa nini ya manini? Ujira hiyo juu power ndai.
Ndai ni serious. Uji?
Ai siju.
Mbia ndai ni nyeti.
Ukuona zile video. Kuna video zilikuwa zinasambaa juzi tu. Siko uliziona. Raheli kwa ina roll 2 ndai. And then anaita dem. Dem anakuja anaingia. Bila kumkatia. Alikuwa anaifanya for TikTok. Ndai moja ya kifahari.
Madem cho.
Anaita tu demu yote. Baka demu wako na raya you guys. Ndio hiyo mademu cho.
Demu anakutoka.
Yeye anakatia demu. Excuse me one minute. Anamwambia ingia kwa ndai. Demu anaingia passenger seat immediately.
See them because I don't want to scrap.
Save me from working.
Time flies.
Time flies.
Tukiendelea na history nini. Time flies so much. So jua, kuna hiyo na hii compounding. Compounding inasemekana gani the 7th wonder of the world. Sindio?
Okay.
But apart from time flying fast, jua, time heals a lot of stuff. So since time will heal a lot of stuff, history kwa tunasema, dema ki break heart yako leo, uta feel like it's the end of your world. It's not.
Yeah.
Alafu usiwezi danganya there's only one person for you in this one. Without you, hiyo ni love song, hiyo ni ngoma ya R&B. Kuna mtu zingine kama 100 anakungoja hapa nje. Yes, kuna mmoja utamwa, this is the one, you know? And you try and make it work. If it doesn't work, don't hurt her, don't hurt him. Kwanza pia kuna madem kao, ndakudunga kisu buta niachaje. Like achwa, ukiachwa achika. Move on to the next person. Na cheki. And so, yo, like, na hiyo tena come to do. Usipotengeneza do.
Yeah.
Amo kiinvest do yako in vitu za kipumbavu. Do itakami isha alafu taachwa. Na gari, yes, gari itakuletea nyeti. Lakini gari pia itakunyonya.
Because hiyo gari inakunywa na nyeti pia. Because unyeti anaingia kukaa hapa, you guy. Lazima, hata kama una mdrop, utajipata uko una do some extra things because unajua unaweza kuwa kwa nyeti na bado anaangalia gari zingine unajua wewe nakiangalia
demo yako
kwa ile kama uko kwa 5 series anaangalia menya kwa 7 series so unaona unaanza kupapatika uko like nini ingine next time na unamfly out and then unafanya
fanya investment zako alafu lakini more than that pia ukiinvest kwa kitu invest kwa kitu unaelewa Najua, like sisi tunaelewa entertainment, tunaelewa media. lakini sasa unapata tu tumeamua jo tumeshikana jo sisi niko nini jo hii rapture ni aje hii situfungue ka greenhouse jo kuna tuliza like greenhouse itakuwa wapi kwa Isinya buda wewe ishi wapi hira yeye ishi Isinya unaishi Isinya wewe ishi la sasa tuko na ka greenhouse
Isinya tunajua nini tu Isinya
tumeacha tu raya flani tumeacha raya flani you guys tunaenda hapo tunapata hakuna hakuna mimea
nyanya ziko wapi
nyanya ziko wapi
unajua zishikwa na
baridi invest in something you know nothing about you don't have passion jeyo kitu
invest in your craft ama in your area of expertise
Hey, majuzi tulikuwa na BN hapa na BN alikuwa anatuambia your story alikuwa anasema like asha invest enough outside right now it's time to invest in my himself. Art you need time sit tunaangalia BN tuko like you still need to invest more unajua because BN amefika levels according to CC he's already there
100%
But yeye mwenyewe anasema zi bado I need to invest because that's what he understands.
Yeah.
So since ndio kitu unaelewa, isikuwe jo umeinvest kwa vitu jo hazijuani. Yeah, unapata jo raya full time. Hii raya full time tu ikiwa chuo haijaidu kitu yote. Lakini jo imeochiko nini kwa hii podcast jo? Wacha ni invest kwa podcast jo.
Sini kupata tu space alafu nitafuta raya fine.
Haya microphone moja. Zinakuwa hivyo hizo raya.
Eh, kuna watu niuliza hivyo. Aje unafanya nini? Iko hivyo eh. Okay. So mtandao iko na nini? Nasema you can pay your bills. Iko like, oh. So nikitafuta place, niweke tu niweke tu fani. Iko like zido.
Kuna raya ilikuwa na bonga hivyo tukiwa na mwafu. Tukiwa tunafanya raya.
Yeah.
Hi, sorry mimi naona. Sina microphone tu na viti mbili alafu sasa mnaenda. Namwambia si hivyo jo. Ni content creation. Unajua nilikuwa na zindo raya.
Yeah.
Andreje create content.
Alafu
asini kupiga tu story mko mtu mbili hivo. Ah,
story niko nazo.
Inantolea zao.
Niko story niko nazo.
Kutafuta angi niko na story mob.
Na aje si shida. Take it. Shida si story. Kuna a whole other process after story. The same way uliche kitu ilifanyikia nanicho. Mungai ifcho. Alikuwa huku mbele jo. Haku wanajua kile kinafanyika karibu na tako lake. Huko nyuma jo. Si alishangaa. Iko like, hey Trevor, huko wame Trevor? Like, lazima ujua, there's a whole, kuna so many things that happen.
Yeah.
Na hiya to discourage him. Say like, ukiingia jua, lazima utawaka. Hakuna kitu simple. Because I think pia ni kitu raezi nafikiria. Kuna something simple in life. Pia hakuna kitu simple in life.
Nothing.
Even the most enjoyable thing inaitwa ngono. Si simple. Unapata kwa umekuwa kipipeta wife wako for 10 years. You do nothing.
You gotta work.
Work it. Watoto, watoto, sinileta watoto. Iko, hey, watoto ulileta. Kumwaga unajua, lakini kufanya kazi kabla kumwaga ujui. There's nothing simple in life. But, ukiinvest kwa kitu unapenda, utajuaga, let's improve this, let's improve that. Ukiinvest kwa kitu unatafuta tu do, utashanga. The only time kuinvest kwa kitu unatafuta tu do, vila tumembea, say, nizo vitu kaki na money markets. Na money market enye pia, make sure, haujaenda kwa, Odero and Sons money market. Yeah. Odero and Sons, you don't know Odero, Joniko.
You're the market. When do your market?
Yeah, Odero, you go to buy. Yeah, when do the market? Kila kitu ni, due diligence, but your investment, because hey, you guys may join in investing taxi business. Nilishanga. You guys join kikachini, ni calculate the amount of money ni shapoteza kwa taxi business. Takwa over 2 million shillings. Hiyo ni mimi. Kuna bro wangu aliinvestigi kwa Matri. Unajua hivyo? Ilienda gaivo. 2.6 million. Ilienda.
Matri ni risky. Kwanza hiyo ni
tumwambia wasi. Unless when
na hii 2.6 million.
Sidere mtu wa rodi. Watu wa ole watu utobuwa ni watu wa rodi peke yake.
Hii 2.6 million ilikuwa close to how many years ago? It was close to like 8 years ago. So hizi yangi kwa miinvest kwa ki MMF flani. Unaona? So hizi vitu zote you come and learn later.
Come and learn later, yeah.
Like, everything we've been taught. Maparo zetu walikuwa najua hizi vitu because that was their world. Ukitaka kujua kitu like mimi Buddha. Buddha hakuwa itumia mobile phone. Buddha lived in 96. World ya Buddha hakukuwa na mobile phones. World ya Buddha hakukuwa na internet. Hakukuwa na Instagram.
Kulikuwa na gazeti na calendar.
Kulikuwa na gazeti na calendar. Kulikuwa na calendar. Mtu alikuwa na ifold tu. Kulikuwa na kachuma. Nifiche kia
halkuna ifold. And then unakahanga hapo hivyo you guy.
You ndio world ya Buddha. Ntangalia cho world through macho za Buddha. Si tumeishi kwa world majuu. raya zinanunuaga viatu, viatu zina appreciate. Unajua hivyo? Napata raya zimeamka asubuhi zimeenda kubuy Jordans. Mefinya na hapo jo, raya na buy Jordan $150. Haitoi kwa ile nini ya Jordan. Naenda niweka pahali jo. 20 years from now jo yo kiatu ni raya. Haipatikani tena jo. Raya jo nakwambia jo kiatu jo.
Retros. Yeah. Unaitanga retros.
Ni kama inunue, even $100,000 raya nauza. That's the world tuna live in. Usiishi maisha ya leo. Alafu kwa uko 20 years old, jua 20 years from now is so close. Anza leo, usianze kesho. Sindi ya yuga?
Yeah.
Anza leo.
It starts to you.
Kwa yuga ya mtu ufikiria kesho ifika. Kesho ufika.
Kesho ufika, yuga. Kesho inafikaga. Kesho inafikaga, hata we mwenye unaangalia unaona.
Oh, shit. Oh.
Sindi kwa nakwambia juzi, kama sahii nikiona, kashore kako 30. Inaona kaka sweet 16, yuga. Na nilikuwa 30 tu juzi you guy. Hata si 30. Kuna juzi tu nilikuwa mambao na upuzi. Tukiwa tuna nyinyi hapo geto. Nikuwa na demo kwa 30 naona. Ai!
Kaze.
Uyu madha mimi, minaezi. Lakini sahi, miaka imesha enda.
Yeah.
Kama ira ya iko president sahi, in 10 years time, ama 5 years time, unajita kumeisha. Kwa tumeisha one time.
Yeah.
Iyo miaka yake itaisha teke teke. Na uwezi juu, unajui kama for example, uliwa sama story za land. The reason why na kwa gani meingizia kidogo, tunaweza kuja tupate orezo mwenye anasema ndari possess all public. Unajua unaweza pata tu orezo tu fulani ya mekam Kenya, dude of nari. Unamwambia hii keja tumekuwa nao 30 years. Nakwambia 30 years ni kusema.
Na nanyanganywa tu hivyo na inaenda.
So muwa gana wago pa sababu na naga one day president anaweza come na safishe hizo stories zote za land.
Yeah.
Public, mauanjo, mahospitali, mabarabara. Na hapo ndio mali watu wengi wanabai sasa hii.
Yeah.
Kama sasa wale wasi walibai kwa Kirima, kuna wasi najua walibai over 20 years ago. Ijaanza kuuzwa juzi. Kuna wasi wameishi hapo na wamelelea watu hii hapo mpaka wamekuwa wakubwa. So tunaona that's where naona gain investment kama hizo ni fiti but kuwa na raya.
Yeah, kila kitu
chunguza.
Kila kitu chunguza, kila kitu kuwa rada, kila nini but like kile tunatrai kuambia raya of course ni there are other ways to make money.
Yeah.
Usitumie to the normal ways nini. Alafu usidharau kitu ndogo leo. Unajua hiyo story.
Yeah.
Like hata tusemekawe ni content creator na umeanza leo na uko na zile 5 views. Anza na hizo 5 views. Kusudharau give it to like hata sisi kama iko nini. Unajua bado hatujafika zile views tunafaa kufika.
Yeah.
Ulondo Raya Mob zile zinapendaga weekend update for example, si ndio? Zinakwambia jo show ni kali nini. But weekend update tuseme total because naja YouTube si work na total. So tuseme on average total views za weekend update waka 20,000 views. Sindio?
Ikiwa
weekend kali, update inafaa kuwa 200,000 views.
Yeah.
Na tunajua that's what it deserves. Kuna vitu mob za kipumbavu umekio 200,000. Zile nonaga niko like it has inasema hii ni funny kushinda hii. Kwa hii ni funny kushinda hii. But unakaa muna realize
na itango small steps big vision
small steps
is just
ni pole pole jo hapa isi tuke kwa hapa tumekula moto nige kwa hata isufa nyaga show ni funny kwa unangalia views ime get
jo kwa 34,000
views yuko wasikia jo kutuwa shesikia kutuwa nyahunyo jo uende pale jo
uko like uko na computer wewe uko na YouTube uko na smart
but itafika mali na far you get
yeah itafika
because unajua pia naangalia naona internet sisi wenye hatu kujua itafika hapa.
Yeah,
hatu kwa
yeah.
Tumeiona. So mino na tu itakuwa bigger. Itakuwa tu bigger.
Yeah.
Bigger and bigger and bigger. Itafika mahali ya million views. Unaambia mzio kuna million views. Nakuambia?
Mefika million
views. As in naonaga tu hivyo.
Yeah, itafika yo level.
Itafika level ya million views ndio the lowest tuneza get. Because sasa hawa watu wenye tunalea ni watu wenye hawajui maradio, hawajui manini, wanajua tu internet.
The same way Daily Nation likuwe na move copies in millions. The same way sasa watu wataanza. Because it's information.
Yeah.
Na ilikuwe na trend na juu ilikuwe napatia na real, like up to date. Ilikuwe in real time.
Yeah,
up to date.
Yeah.
Sasa yuko niuliza where newspapers are bought, I can't tell you.
Squeeze niliuliza ni kwa ofisi.
Where can I get a newspaper? Niliuliza hivyo mta. Nikaambiwa gazeti kuja huku only Sundays pekee.
Si tukiwa in our 20s, rapture. Nuka tukiwa in our 20s. Kwa gani Kwendo Opanga, ama alikuwa anaitwa nani? Ule mse columnist fulani.
Oyunga.
Kwa I think kwa ni Kwendo Opanga jo. Kuna yeye kulikuwa na Oyunga pala. Yalikuwa anaandikaga juu ya love, si ndio? Afu kulikuwa na Iraya juu ilikuwa inaandikaga. Yes, akwenda Kwendo Opanga. alikuwaga columnist guy. Handi wasi walikuwaga like ukisikia jina yake una T. Saizi Israel is going their 20s. Azijui kwenda upanga. Hajui mse. Unachiki. Nimezi.
Bunchek.
Alikuwa anaandika kama article azijuani. Weka umjui umjui. Yeah. So saizi Raya azimjui like more Gen Z people wanajua Sifuna as a political analyst more than Kwendo. And that's how technology may change. Kus Kwendo alikuwa kwa gazeti. Hakuweza kutransition kwa hii sector ingine. Kus is a writer. Wacheki. The same way vitu change kapisa. Alafu in 20 years time, tukipeleka our youth wako in their 20s size, tuwapeleke back to the time walikuwa na vaa diapers. Internet ilikuwa 10 bob a minute. 1 minute kwa cyber cafe.
Yeah.
You guys look una spend 10 minutes kwa cyber cafe na so you guys saw ya 2001 ilikuwa do ngapi nimetry kutafuta hiyo dollar rate nimeshindwa kuget rate ya dollar ya 2001 kile najua ni rate ya dollar ya 2007 ilikuwa around 67 bob si ndio so kile kwa 67 bob wacha tutumia 2007 yes saizi dollar ni imefika 160 si ndio so tuseme ni 2.5 so inamaanisha ni kama internet ilikuwa 25 shillings a minute tukitumia inflation tuko tunaitumia 25 shillings internet ilikuwa rare design rares kuzna ukienda kutumia computer yani unajua kutumia computer buda so hizi everyone watu wao wanazaliwa phone ni computer watu wao na so that's how fast
my kid is 1 year turning 2 in July in 1 year 1 year 5 months first was the nyanajua sign.
Keypad.
Keypad na join nini?
Water. Yeah.
Skipad.
Water.
Oh.
Water.
Oh, skipad.
Hata kuna mtu alikuja.
You can like isn't it?
And I do this e key to me interrupt.
Yeah.
Kile what is going on?
Watch. Yeah, never coach. So chenye nime namtrain sahi na mguzisha kidole tu. The icon ya skipad.
Yeah. Skipad.
Sahi nimeacha. Sahi naona anaenda kufanya hivi but anaogopa. You get on a job.
Macheki. So raya zijue 20 years moves so fast.
Yeah.
Start today. Jua technology ita change. In 20 years time we don't know what's going to be there. Macheki. Na kwa majuzi tukibonga na mseni kimwambia YouTube iko less than 20 years old. Msa alishtuka jo. YouTube nanyo ni kitu ya 2005.
YouTube ni 2004 ama.
2005 jo.
2005.
So in the next 3 years, YouTube inaenda kucelebrate 20 years.
YouTube nakumbuka the first time
nilianza kuwatch. Next year.
The first time nilianza kuwatch YouTube, I think ni 2007 hapo. Ile time akina nani wakiweka kama video zao, ni akina 50 Cent ama nini.
Yeah, yeah.
I think ni hao ndio walinipeleka. Kwa wasi wa hip-hop hao. Naona, hii ni YouTube. In fact, nilikuwa najua tu ni music peke yake. Siku najua kuna content ingine naweza kuwa hapo.
Kama hii kaa kuna mtu nataka kumeet jo. Hata Ian anajuaga jo. Mark Zuckerberg. Mimi nikipata na Zuckerberg ni kuna Zuckerberg.
Asante. Mwambe, yule mkono ulipumzisha.
Yule anachukua kahatika chief. Nasikia kile Ian amesema. Mkono nilikuwa nafanyia mkono mbono. Ukaleta inbox. You guy like ile ngono tulipata juu ya internet.
Vile ni come through sababu nakumbuka.
Hapo kulikuwa na screenshot. You guy
nilijoin Facebook lini? I think nilijoin hiyo time tulikuwa ghetto. I think hiyo ndo time tulijoin to Facebook watu wengi.
Jumia account yangu ni 29.
You guy kuna private conversation. Nilikuwa natembeani kama polo aliyeshinda.
You got a sip.
Hata sikuwa na
mekiwa you guy. Someone poked you.
And you want to poke them.
Yeah, poke liko na maanisha ni secretary direct.
Yeah. And then no your time, you guy hukua na emoji. Sema unachotaka bila ma emoji.
Nataka kutia tupu langu ndani ya tupu lako. Na hizo kuz kuna mafans wanatuwatch na iko nini? Pata msee iko like maybe 24 size, si ndio? Msee iko 24 inamaanisha by the time sisi sasa tuko tunaanza kuenjoy TikTok, tuko tunaanza kuenjoy Facebook, alikuwa like 8 9 years old.
Yeah.
And that's how much time moves. Yeah. Msee kila jui niange move. Tule time alikuwa nazaliwa 2000, tuko tunalipaga 10 bob per minute, ile tumecalculate tukapata ni at least 25 bob per minute.
Yeah.
Check. Technology somehow gets cheaper with time. Like at some point itakuwa data ya size is ni 1 GB, watu lipa 1 hour 20 bob. Utapata in 10 years time itakuwa 10 GB 1 hour 20 bob. Like pesa itaendelea kuwa weak, technology itaendelea kuwa cheaper. But you wherever you are, invest in yourself. Anza leo jo. Hata kama wewe ni dem na umeamua tu mimi tu only fans niki weka matako only fans. Yeah, cuz hiyo ndo kwa niambia jo kuna dem, mademu wamekuwa kijianika siku hizi.
Kuna hizo vitu zinaitwa strip chat. Unazijua?
Hiyo sijui.
Kwa niambia ila we are old man.
Siko na hiyo.
Sina tukiingia hapo we are creepy dudes, ndio?
Eh, hapo hivyo.
We are creepy.
But, hiyo ndio platform mademu wengi sahi wako.
Strip,
nakumbuka.
Strip club.
Kuna dem alikuwa Miss Kakamega yuka. So akaenda hapa kwa amefungua account yake ya strip chat. So strip chat acts with functions with tokens, like if you see what you like unataka afanya kitu, so akona menu yake like doggy style, sijui fingering, sijui kissing, sijui blowjob. Of course they are using dildos. Ikona amount ikona amount ya do like you get 50 tokens for this, you get nuna pasa. So low pubs around the world much like kama wale kuna niambia me spend like thousands on a model.
Yeah.
So unapata wa Kenya wako huko.
Okay.
Wa Kenya wako huko mbaya yuka. So miss Kakamega ndio la daisho ni zile vitu alipewa. Juu squeeze ni miss strip chat yuka.
Oh. Watch us.
Strip. Sio strip ya. Zile vitu aliyawadiwa. Mpaka it's a joint letter anasema.
Na ile miss Kakamega
at the crown.
We can't see your face. Go like, yeah, I know. It's the shadow.
It's the shadow.
It's the shadow.
Mziko Adam, you guys.
Let me move this ring light. I want it. Let me move it. Remove it, Melia. So use what you have.
Yeah.
So, yeah, but I think another thing, time flies. I don't know how many times in Zambia Raya Ivo. Uzapata mseiko in his 20s, amepatiwa opportunity ile itachukua time kufika level anataka abaki ame lenga hiyo opportunity kwa sababu assume time I fly it. Time flies like hata mtu ajuagi vile ina happen like 1 minute jo mimi na ira yajo tulimit in our 20s
mwanze
tuko maka forte jo kaza hata kama
sasa tunakimbiza tunasema next year na kuaka vote
next year
wait rapture how just year kitu yote you guy vile Peter Morgan wa Morgan Heritage alidedi nilikuwa nasoma nikasema jiko liteki nikasema hey Peter Morgan alikuwa 46 he am die young. You guy wacha rayanze kunicheka rai kanicheka ikanicheka kuzi unajua this dude in his 30s inafikiria haijui tulipata ikiwa na 1 mbele ya age yake. Ira yoje tulipata ikiwa na 1.
Yeah.
1 ikageuka to 2 inajifanyisha tatu. 2 ikageuka to 3.
Haya.
Lakini tukipongajia 4 inaongelea 4. Hey, iliongea mbaya. Vile nini? Peter Liddell. Nikasema 46 ni young. Ira hili ni cheka mbaya.
Ira haya by the time watu wake wanafika kwa watu size yangu. Ira haya itakuwa podcaster mwingine naambia watu wake unaona. Hii episode nilikuwa nasema uko wani ya na hii reto ni kama kitu ndogo
time fly
but nilikuwa na kuenjoy kuonyesha like nikamwambia tu watu wakafoto wameanza kugoma pamba
watu wakafoto wameanza
watu anakauma jiga
nisikia
mi sa by the time sa mnafika ejienu
Yeah, but with this
time flies, man. You kusema like
check with this vitu zote pia I think kitu moja lazima tuseme pia getting old ni privilege.
Yeah.
It's a privilege most people don't get to enjoy. So enjoy every day, jo. Yeah, kama uko in your 20s, jo, na umeamua tu ngono ni utafanya. Mm. Hautatafuta pesa. Kama unaweza ipata bila kunajisi mtu, ifanye.
Ifanye.
Kama uko in your 30s na umeamua ni kitu fulani ndio inakubambana.
Ni ngono swa.
Yeah. Ifanye. Unacheki. Because ujue kesho si guaranteed. Yes, sikuwe msanaishi ni kama ati I interdu nikiwa 60. Buda. Hakuna guarantee jo. Unapata na ganara ya leo mpaka hata kuna comedian alikuwa na joke hiyo. Hata ile unapata kama mdedi. Ko like I was with him yesterday. So raya iko like kwani juu ulikuwa na mtu jana hapa iko dedi. Acha so like kesho iko guaranteed. So enjoy today. But pia kumbuka kwa unaweza fanya a few investments don't important. Watu wasikudanganye. Alafu jokuwa emotionally mature. Hii ni kitu nimekaa mkucheki na internet. Especially raya mob zile zinatu watchigi. Zile zimekaa zikadanganywa. Sijui kuna this freedom that ina kusha kukiwa nayo uhitaji do. Kukisikia ile ule ujinga unapata garaya ziko pale. Mwafu naongea hivyo juu unadai corporate jo. Unadai corporate. Si show yetu ni sponsoriwa na corporate mgani jo. Si enjoy gi. Kuna raya zimeenjoy shalini kutushinda jo.
Zizi. Si waga tunaenjoy raya kaa zote. So,
yeah. So si corporate tunatafuta. Lakini pia tunatumia akili. Tuko like tukiwa kwa platform kama YouTube si yetu na si nyanya yetu. So tunajua tunaweza chujwa. So kuna rules tutafuata. Na hiyo inaitangwa emotional maturity.
Maturity.
Ruto akisimama gambele yako kudanganye inaitwa emotional maturity. Otherwise Ruto akiamua kukuambia ukweli, utaenda kwa street left. Baje hivyo. Ruto akiamua tu ah leo sidanganye zina. Acha tu niambie ukweli. Enyajo kuna Kenya. Kenya na dinywa jo.
Wacha niwaambie ukweli.
Kuna time ya
emotional maturity.
Kuna time ya yake wage na mwa kusema ukweli na watu jam.
Ndi.
Kuna siku ishaamka ikachamka ikatoa za ovyo. Ilitoa za ovyo kasema tuko kwa shida. Na ina haja ni wadanga.
Yeah.
Yes, kaza sasa ukianza kusema hivyo na yeye advice wa rais.
So emotional maturity inamaanisha at some point lazima if something is going to affect your income ilenge, not cause that you may sell out but cause unatumia brain yako. Hautengenezi do in a vacuum, unatengeneza do within a society, si ndio? So since unaitengeneza within a society lazima ujue usifanye wasewa kuchoche kuzini kitu nimeonaga sawa na chocho na raya. Raya zinakwambia jo ianjo sitakufuata jo ianjo. Hiyo tutakufuata. Eh, hiyo na tio atukishia Garissa tuko na unaingia pale kwa highway North East.
Anakuambia ishia.
Unasema wewe fika tu alafu sisi tunakungoja hapo. Unajipata ngo uko solo hapo. Na cheki uko solo na hasa walikuchocha. Walikuchochaje? Alafu sasa lazima ujue hii kuchochwa. Ukichochwa in your 20s it makes sense. Kichochwa in your 40s you're stupid. Na raya zitakwambia wewe ni mjinga. Mimi nikikwambia utachukua mwafu ni hater. Mimi si hater, nakwambia ukweli. Jo si wasiwasi kuchochwa atakufuata kila pahali. Raya watu upendaga convenience. Haje hivyo? Watu wanapenda convenience. That's why them atafikiria Rapture iko hapa na heshima dhari, hana gari. Huu raya imetoka na Toyota Corolla kutoka Dandora.
Dandora you guy.
Itaendea kwa Toyota Corolla ya Dandora cause ni convenient. So lazima tuangalie hiyo story. Cause unajua raya siku hizi naishi ni kama
raya zinakuaga hivyo. Kwanza kuna raya fulani ista kuja kusahau jo. Ilikuwa ni the year 2007.
Yeah.
2007 hakukuwa na MCA. Kulikuwa na councilor. Hii raya ishachochwa jo. Ina Madare Valley.
Yeah.
Tutakuchagua. Ulizaliwa ukiwa kiongozi. You guy, ile ilikuwa na do. Ilikuwa na do. Because ni wale watu waga wanazaliwa wakiwa na mkono ya biz. Kila kitu anajaribu inamuingizia tu do. Alikuwa na mabaa, hardware. Ana ilikuwa na do, alikuwa mpaka na matri. Si asha chochwa jo.
Yeah.
You guy.
Akachocheka.
You guy raazi likula do yake. Baka wa mother, kuja nikupeleke kwa hii kanisa, hizi ni kura ngapi? Hizi unaona hapa ni kura 400, you guy inatoa juu. Hii gani jarai ilipata kura ngapi? 17. Ilikuwa inalilia chuoni. Inasema nilidanganywa. You guy ilichochwa, ikatumia do yake ya biz karibu yote. Biz ilianguka. And then inaambu, easy, sasa unaenda kuingiza pesa juu hiyo time. Kakorapion pia kalikuwa ameshika bado, makansela walikuwa wamekafunga. Sasa inaona ma MCA wamesota, but makansela walikuwa wanakafunga.
So
hiyo kuchochwa ni ukweli manzi. Unaweza chochwa ukubali.
Ya watu chochwa hapa nje. Naona gana cheka juu. Mtu amemboga sijui hauhitaji corporates. Unahitaji corporates gani buta? Everything una deal now ni corporate. Like YouTube ni corporation. Hiyo Twitter una tweet ukiambia wase uhitaji corporate ni corporation. Hiyo Facebook unatumia ni corporation. Hiyo email unatuma through Gmail ni corporation. Na kuna fights unaweza fight, kuna fights hauwezi fight. Hauwezi fight corporations. Hauwezi come up. Sasa hizo hizi kama tuambie, hey, mwafu ni aje kutoka leo jo usikuwa kitumia iPad. Mimi naanzisha yangu. Raina niambia acha stories za Disney za Apple. Mimi naanzisha mango. Sawa buda. Ikafuna nipatia mango. So, Nicola, hey, wewe ni boy wangu acha try kutumia mango. You guys don't tumia mango jo ina hang. Sasa hiyo Apple haihangiki. Ni for how long? Will I hang around the mango? At some point jo nitaishia.
Utamtoka.
Watu wasikuchoche jo. Hiyo like I think that's another thing, like if you're in your 20s usikubali kuchochwa. Alafu another thing, usiwahi quit job. Mushinda kanikiambia wase kama uko umeplan. Ukitoka asubuhi kwa umeja plan ku quit job yako. Ukienda job hata mdosi ya shit kwa kichwa yako usiquit. Make sure quitting yako ni kitu umeplan over a long period of time. Umekuwa ukithink of an exit plan. Usiquit juu umejam. Najua. Aza kuwa hapo juu tuko hivi. Tumekaa chini chukola. Iyo njo kuna vile hizo socks za ushoga. Iyo njo kuna hizo socks za ushoga. Iyo njo kuna hizo. Amuta ni hizo shoga hapo mwe. I bet. Chukola kye. Uta njo. Ulitoka kejani. Uliko na plan. Unajua. Unajua. Sirapti unajua yu jinga.
Unajua yu jinga. Kujichocha.
Kujichocha. Kujichocha. Mtu wagana. Iyo blan. Una try kuprove a point. No one gives a fuck. Yeah, like usitry kuprove a point. Wacha wasewa kuita fala. Kuzi rais takuwa we ni fala jo. Yani unatrituwa kwa we ni fala. We si fala. Unaangalia. Yusu kutama niyo ya nani ya? Ni short steps long vision.
Small steps big vision.
Yeah, big vision jo. So tumetry kuandika barua to our 20 year old self. Tumekalia sana kukubonga kitu ya kitu bila story na news. Kaa kuna kitu tumeskip unaweza tuambia. Alafu tukupatia version yetu ya the same thing. Sindio?
But
by time unawachi, of course, takuwa tusha rudi Nairobi. Usisahau the weekend update, as the weekend update takuwa inarudi weekendi. But shukran kwa kila mtu ametusikiza na ujinga zetu.
Na shukran tuwa peer sponsors wenye mekua kikam
through. Watu wamekua kikam through. Watu wamekua kitusaidia. Ukitaka kusponsor show kama kawa, mzabaki umetu hit up. Alafu sponsor show, una etch your name in history. In history, 20 years from now, joraeta kukiwachiko nene kule. Kiyo, watu.
Baba ulifa.
Sayo maybe YouTube. See YouTube anymore. Kuna hii kitu ya mabuda wa zaidi inaitwa YouTube. Wacha niingie hapo ni check in ngaji. Pengine ilianza jo. Kuko like, "Oi. Damn, they were actually serious. They were going to kill YouTube." They killed it.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.